Kuranti kamba fuwile pampu. Luka fulo ningali ita kubampu. Mafeke lapa mbateze mubaipu.
Taifa kai zepa nbitch.
That is hop, that is hop.
Beuka.
That is hop, avele kutaba.
Beuka.
That is hop, that is hop.
Beuka.
That is hop, utaba kumapu.
Beuka.
That is hop, that is hop.
Beuka.
That is hop, avele kutaba.
Beuka.
That is hop, that is hop.
Beuka.
That is hop, utaba kumapu.
Beuka.
That is hop, that's a vendico. Tojika, never lava you a muko. Bishubai, kundo mundo zalikon. Defend yourself by kukuba na kon. Tuli mchidongo teka oku sanko. Tamanyi kuzina uyo my uncle. Mwana chofu nye rajitompa kon. Ulila besi kwenye nga started. Yambala legi ngisaka la sikati. Fe wakatu linaka pusi kati. Katelo kagala bata lo mugati. Wandelo zani imba gendo vuzefati. Wakusa tujaka la kukola kosati. Wafani mange chili kili ya simati. Kasonge fune ya kubreakfasti. Si cho auntie, my auntie. That is hop, that is hop.
Beuka.
That is hop, avele kuta.
Beuka.
That is hop, that is hop.
Beuka.
That is hop, utaba kuma.
Beuka.
That is hop, that is hop.
Beuka.
That is hop, avele kuta.
Beuka.
That is hop, that is hop.
Beuka.
That is hop, utaba kuma.
Beuka.
Kulivana vato tulina talanta. Wano mdongo kukabina kwata. Vakala waini soko jo fanta. Anita gendo pitile kutata. Lokufo wali womu wala gwenfata. More information ni gendo fune data. Maje, who can find mata. Menyeka, menyeke mikongo.
Tati juni tukenena mkongo.
Daguanti koze sati vongo. Waninese wakuvoli anadogo. Kili za gana tusala lugongo. Ulina damage ya gala nyokago. Wale na kuzina wasi tura nyokago. Lumonde vitoke wamune muogo. Tose kawa kubaze ndi mustwago. Mwana kakutwale kiyo mengo.
Takala kuita vila kumuliango.
That is hop, that is hop.
Beuka.